DJ Lighta.
Double the boss to my kid.
You love me to the bomb. Rende pia ni wrong. Rende pia ni wrong.
Wow, wow.
Ni kasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know.
You know.
Kingfisher pantirimu. Aye.
Oli sikia wapi? Oli sikia wapi? Mshiru. Oli sikia wapi?
Kayo njua afagi.
Mbele nyuma
sina pesa
na bado inafani fikironga niko railways buda nimenuna najaribu kusikiza madonda fresh keja amedata kisukuma amechoka na nguo za Gikomba karanja kuna dona fa kutuma niweke kwa inamba buda boss
tuma kitu tuma kitu tuma kitu
na tumepia na ya kutoa
tuma kitu tuma kitu tuma kitu
manze form sio poa
tuma kitu tuma kitu tuma kitu
Usisahau ya kutoa
tuma kitu tuma kitu tuma kitu gabe tuma kitu
hey, yo all I do is swing kama Khalid ama Usman Kamaru headbutt but singiange put na manyaru leo ni range stack inuksa Subaru mi bazanga swag na pigianga look ya gumbaru don't fike hapa amen ni mungu ikitu banga ni tamu but again ni uchungu I remember what it to work for NTV but maybe pia mimi ningechujo kama Ken Mijungu but mimi ni rapper na wapeleka na rieng na kama shini mi you and the shamanie yes uni baba staki mezesha jajien yes mana ina tuna tukiveveka na bien hatujaanza juzi ni lugha ya zamani jeshi yangu ya bangi huivuta hadharani so ambieni OG amefika na ni rumba ya kayole isi rumba ya japani let's go kombosho ni narwabe mbele nyuma
sina pesa
na bado inafani fikironga niko railways buda ni menuna najaribu kusikiza madonda fresh keja amedata kisukuma Amechoka na nguo za Gikomba Karanja kuna dona fa kutuma Niweke kwa inamba buda boss
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu
Na tumepia na ya kutoa
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu
Manze form sio poa
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu
Usisahau ya kutoa
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu Gabe tuma kitu
Eyo nina issues kadha mefiche paparazzi rada Na usinite brayo, afadhali papa Omolo toka bondo, hapo shwari kaka After nipate mjune libidi nisare fwaka Na sijai yogopa kuwa na enemies But after God the only thing I fear ni feminists I hope I don't get cursed for that Don't be surprised mukiambiwa this verse is swag Either way niko wera sisi choka ni chekwe Niko hapa niko kule buda mboka ni mbekse Kakamega huli tangasha mola shikwekwe Chuka fomi na keroma then I'm always interested Kuna dili na Ivana ikijipa na kusho Pereka iyo luga uko eni lipe zangu do Ini language ya mabroko toa kutoka ukislay kisochorea kutuwa nishana kama nye uchekeshi Bombo club Kangosho ni narwabe mbele nyuma
Sina pe
Na bado inafani fikironga Niko railways buda ni menuna Najaribu kusikiza madonda Fresh keja amedata kisukuma Amechoka na nguo za Gikomba Karanja kuna dona fa kutuma Niweke kwa inamba buda boss
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu
Na tumipia na ya kutoa
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu
Maze form siupoa
Tuma kitu, tuma kitu
I don't know with the best And the girl them a turn up the place Mr. DJ you fi give them your best And the girl them a turn up the place The dancers if you show up your face
What you fi do?
We are going so On the river, on the bank You better kill it and show us the stunt On the river, on the bank You better kill it and show us the stunt
Let's win it Tena tena Ikishika sana una tema Win it Iya tena Turn off the system, put the song them on the replay. We are getting some different hot grabber with the show them, show them, show them, show them. Me say now you fi get them, get them, get them, get them. Oh yeah.
Yeah, people ya mash up the place, cause you don't know we the best, best, best. And the girl them a turn up the place. Mr. DJ, you fi get them your best. And the girl them a turn up the place. We a mash up the place, cause you don't know we the best, best, best. And the girl them a turn up the place. Mr. DJ, you fi get them your best. And the girl them a turn up the place.
Now in it,
this is scared, they don't need one telling me they are chilling with EJ Lighter.
It's a Friday night. Ita wenza kwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchungi usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa.
Kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the Odi dance. And shake your bump like you know what you were. Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Kibamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni noma sana piga kelele.
Cause leo ni kutesa.
Leo ni kutesa.
Ina tesa, ina tesa, ina tesa, ina tesa.
Cheza.
Cause leo ni kutesa.
Form, usiku to dawn, bogi ko zone, imewasha kingdom, keti mbatu kukon, tukuteke kwa chom, fenana Papa Jones, Nadia up on the dawn, to simpatico phone, nasikia ako salon, tulom into the bomb, club pia imikrom, bogi mbaka yangong, mebambika na song, zile si who perform, rende pia ni wrong, niko juu ya nyama ya bama na kachumbari, na juu ya diabetes cha tuweke sukari, plan size imetufikishia uko kari yako, walevi washanza kuleo, mekali ya floor, anasikia form ni kutesa. Tusimalize ganji domtatu rudi kalesa. Wakanesa mavodo bila chesa. Hakuna kulala tunakesha
kwa kichesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Fomu ina tesa.
Ina tesa, ina tesa, ina tesa. Cheza.
Cause leo ni kutesa. Tesa. Fomu ni kutesa.
Follow at your boy at DJ Lighter on Instagram. DJ Lighter on Twitter, Facebook. DJ Lighter, your favorite DJ.
Baby dance ukipinda mugongo. Dance kama chiba katupa magongo. dance kwenye beat ya kimambo.
Dance mami yoni kama unacheza kegosho.
Mimi niko vibaya baby, kama kali meshusha keji. Yoni narita ya didi, popo tu ni mushi nishazima fegi. Baby dance hallelujah, jo katikati dance kakololo. Iyo kote kama uwa, leo wiliponzo tiso wana tesa.
Kama tia roho chafu, yeah. Ingia kwenye sakafu, na mtu wako leo ni kudensi. Bende mugongo, bende, bende mugongo, bende, bende mugongo, bende, bende mugongo.
Pinduka leo kuna lipuka watu juu ya furniture, I can see you looking at me. Indika pia kuna sativa, sura ya malaika, won't you back it up on me. Mali safi and the chain, anything she wants tonight on me. Call me daddy, say my name. Now can I leo nitasafisha. Kama tsunami, nimekuja wengi nikasi ni army. Been a good boy kutoka zamani. So generation we run the city, yeah.
Kama tia roho chafu, asuke kando hapa ni kudensi. Ikia kwenye sakafu, kafuta wako leo ni kudensi. Pendo mkondo, yeah, yeah. Pendo mkondo, yeah, yeah. Pendo
mkondo, yeah, yeah. DJ Lighter.
Nega swaga ila haiketi. Yuku sipigi feki utokuta na bafengi.
Louis Gucci your brother.
Pengine glasses on
nakata madini mukari zaidi ya donut. Anasha simba wenu nganya simenu hai naganyama. Sishobo kia tango mazikibuma. Still sasi spendi mazo ya talking chenga na mchuna. Oh baby what's your name? Uja uyu mwike nasi.
Kama takinyo anje cha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi.
And it's all on me.
Don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Unguza self nita kukachi.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichopata ni watoto na pombe. Watoto na pombe. Pombe. Watoto na pombe.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ae. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na
video. Baby, usho ni kuja uyu mwike nasi.
Kama takinyo anje cha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Unguza self nita kukacha.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichopata ni watoto na pombe. Watoto na pombe. Pombe. Watoto na pombe. Pombe.
Download DJ Lighter mixes on www.djlighter.co.ke.
African boy,
usanifu music.
Hey, mapenzi ya diti changamoto. Nikipenda na kaga kama mtoto. Oh my, mapenzi ya diti changamoto. Nikipenda na kaga kama mtoto. Why, mapenzi ya liletwa kwetu wanadamu kama zawadi. Kama zawadi, oh. Lakini siku hizi amekuwa filamu kwenye TV, kwenye TV.
Le
nataka upandishwe bembea.
Bembe, ubembe.
Nikupandishe bembea.
Bembe.
Leo nataka upandishwe bembea.
Bembe, ubembe.
Nikupandishe bembea.
Bembe.
Nyoko. Sponsa nyoko.
Waende.
Nyoko. Sponsa nyoko.
Ninae.
Nyoko. Sponsa nyoko.
Waende.
Nyoko. Sponsa nyoko.
Ninae.
Nyoko. Sponsa nyoko.
Waende.
Nyoko. Sponsa nyoko.
Baby, I don't wanna give you all you want. I wanna give you all my life to you. I swear to you, wanna give you everything, everything that I'm, baby girl, for you. Tonight, tumaine na mopanisha. Odari kamkama, anafunga goli peruzi. Unikamata na vokamata. Toto kameru, ananidekeza kikuzi.
The way she romantic like a little girl. She's the fantastic queen of the east. This girl make you sweat in your heart. Girl, you make me fall in love.
Oh, she make my head ting going higher.
Girl, I love you, I need you, I adore you so much. Asikudanganye, mwenye wivu, akina zuena.
Kwanza mtoto mwarabu, anani pa matamu. Apena giharamu, I give you my love.
Nyoko, sponsa nyoko.
Waende.
Nyoko, sponsa nyoko.
Ninae.
Nyoko, sponsa nyoko.
Waende.
Nyoko, sponsa nyoko.
DJ Lighter. Them boy, they no bad like you. Them no bad like you. Them no bad. No, not all. No, not all.
Umetupata kwa shere, unanuna, nuna. Manza kutuko bise, tunakunywa, kunywa. Ni muda kufurahi na kuruka, ruka. Kama masai na kupandisha misuka. Tafuta to, 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 to. Jimwake kwenye flow, oh, 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 oh. Paka majogo, oh, 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 oh. Usione so, oh, 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 oh. Hebu tafuta to, 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 to. Jimwake kwenye flow, oh, 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 oh. Paka majogo, oh, 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 oh. Usione so, oh, 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 oh. Wana tuita gama popo. Vila tuko live on, tuko live on. Kila kitu krokoto. Tunakula live on, kula live on. Wana tuita gama popo. Vila tuko live on, tuko live on. Kila kitu krokoto. Tunakula live on, kula live on.
Sababu leo mpaka che,
mpaka che,
mpaka che,
mpaka che,
che, che,
mpaka che.
Sababu leo mpaka che,
mpaka che,
mpaka che,
mpaka che,
che, che,
mpaka che,
che, che, che.
Basi leo mpaka che,
mpaka che,
eh.
Pakache,
oh,
pakache,
eh, hey, inasema pakache,
pakache,
eh, hey, hey,
pakache,
oh, oh,
pakache,
eh,
hey. Nimesha kula tambu toka longi, nikaziona siku kama azisongi. Leo nala changu na siombi, mambo sasa tiki hakuna rongi. Tutabanana na sitoki toki, kama kisiki misi ngoki ngoki. Kana piga shaku na mashoki shoki, kana niemesha kama dogi dogi. Uyu mtoto toto, yani yuko moto moto moto. Kana nipa joto joto joto, leo nimeshinda loto loto. Uyu mtoto toto, yani yuko moto moto moto. Kana nipa joto joto joto, leo nimeshinda loto loto. Goma inogire,
imenoga.
Polo taka tusile,
wameoga.
Goma inogire,
imenoga.
Wala tunatabu tabu. Polo taka tusile,
wameoga.
Hata kesa kwa mababu babu. Sababu leo mpaka che,
mpaka che,
mpaka che,
mpaka che,
mpaka che,
mpaka che,
oh. Sababu leo mpaka che,
mpaka che.
Leo ni kupati no tire, ni kupunguza uze no retire. Ni kuji nice tu kama kawa, tunaban kama kaya. Leo ni kuji nice na my eggs, streams iki rice na my drink. Kitisha upe wewe, ni kuji nice tu na manzala we. Yeah, dunda, your body find out dunda. Na mzinga zimerunda, 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 zimerunda. Finya play,
Dunda.
Mr. DJ, finya replay,
Dunda.
Usi finya post, finya play,
Dunda.
Yeah, yeah, way. Ooh. Ariba diba, adiba diba dam.
Hey.
Ariba diba, adiba diba dam.
Hey.
Ariba diba, adiba diba dam.
Hey.
Diba 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 dam.
Hey.
Ariba diba, adiba diba dam.
Hey.
Ariba diba, adiba diba dam.
Hey.
Ariba diba, adiba diba dam.
Hey.
Diba 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 diba. Stop it, leta champagne, tuna pop it, umedunga njoti ya makoti, koti, hapa leo niku party, party, yeah, ha, hizo ma stress ebu weka kando we, hapa ni party ebu washa candle we, kulala kejani ya tuwezi handle ya, yeah, yeah, na yule madam nitampata ta, vile ya na move ananipo hata ta, niko shua nitampata ta, nitampata ta, nitampata ta, so, hey. Ariba diba, adiba diba dam,
hey.
Ariba diba, adiba diba dam. Ariba diba, adiba diba dam. Diba 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 dam. Ariba diba, adiba diba dam. Ariba diba, adiba diba dam. Ariba diba, adiba diba dam. Diba 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 dam.
Shinda mbanga
Jiwata kwenye giza wana kuona Majo yake kwenye giza ni kama mtana
Kataka
Maisha finja finja
Kataka
Njaro za kiduva
Kata usiogope
Kata hiyo
Kata usiogope
Kata hiyo
Kataka
Maisha finja finja
Kataka
Njaro za kiduva
Kata usiogope
Kata pengo mahivo
Time just roll up down.
Roll it, roll it, roll it, yeah, yeah.
Toka juu hadi chini shikilia tu. Bila unasonga inakubamba tu. Pamoja si wawili mimi na wewe tu. Sahau shida zako ni kucheza tu. Go down, go down, go down, yeah. Go down, go down, go down, yeah, yeah.
Cheza na mi, cheza na mi. Ena mpaka chini, cheza na mi.
So we've got this, no they can't stop this. We've got this, so we've got this, we've got this, no they can't stop this. We've got this, so we've got this, we've got this, no they can't stop this. We've got this, so we've got this.
you caress me, you make me feel alright, yeah. Songa karibu, baby darling, baby give me one more night, yeah. Anikilala baby na ota, unanipa love sija waipata. Kifu wani unavonipa pasa, yeah, 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 oh, na, 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 yeah, yeah.
Ah, yeah, 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 yeah. Ah, yeah, 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 yeah. Ah, yeah, 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 yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. Aserotetu kidogo,
loka.
Baby geuka kidogo,
loka.
Aserotetu kidogo,
loka.
Baby geuka kidogo,
loka.
Señorita, señorita, señorita nakuita, nakuita. Señorita, señorita, señorita nakuita, nakuita. Come nikukune my baby nina kucha. Come unifunze my baby wendo teacher. Nona neki kwacha my baby nina kicha. Aai, walala, ribebembe. Anikilala baby na ota. Unanipa love sija waipata. Kifu wani unavo nipa pasa. Yeah, 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 oh na 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 yeah, yeah.
Ah, yeah, 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 yeah.
Ah, yeah, yeah, yeah. Baby for me, ki una sakata, sakata. Ay, vile una do me na feel you,
loca.
Baby do me, I do you,
loca.
Vile una do me na feel you,
loca.
Ay,
loca.
Vile una do me na feel you,
loca.
Baby do me, I do you,
loca.
Vile una do me na feel you,
loca.
Mapenzi ran dunia nilikuona kanivutia baby, you're everything that I need baby, you better know wengine wapulize gunia. You're my beautiful peacock,
oh yeah, yeah.
Takutunza kama mtoto,
hey.
Ototo si toto,
oh yeah, yeah.
Mtoto kiboko, I, if you don't mind let's take a photo. Kisha chora namba kwenye telephone, yeah, yeah.
Hey, telephone.
Oh baby, let's take a photo, baby.
Hey, photo.
Kisha chora namba kwenye telephone,
yeah. Hey, telephone.
Leo tujuan,
hey, yeah.
Me can get enough for girl,
hey, yeah.
Ever since,
yeah,
I met you,
hey, yeah, yeah.
My baby,
si pesa how turn to the room.
Ever since, yeah, I met you,
hey, yeah.
Me can get enough for girl,
yeah.
Yeah. Oh baby, you fire,
fire.
In your eyes I see fire,
fire, fire.
You're so magnetic, kama ni pete hapa automatic, yeah. You're so magnetic,
yeah.
Kama ni ball nitagusa neti.
Oh baby, let's take a photo, baby,
yeah,
photo.
Kisha chora namba kwenye telephone, yeah, yeah,
yeah, telephone.
Let's take a photo,
baby,
photo. Kisha chora namba kwenye telephone,
hey, telephone.
Leo to Johan,
hey,
we can get enough for girl,
hey,
ever since,
yeah,
I met you,
hey, yeah,
my baby,
see pesa how turn to the room.
Ever since,
hey,
I met you,
hey,
we can get enough for girl,
hey,
nakola lini, baby,
yeah,
my baby,
ugo kichwa ni turn to the room.
Yo, what's up, what's up, beautiful people. Nafamika kama Arrow Boy. Na tuko juu ya mix ya Lighter, DJ Lighter, the hot grabber.
I got love for you. I wanna stay with you. tupeleke huku na kule mbali tuende. I wanna see by you always, cause I got love for you. I wanna stay with you cause I'm feeling the love.
Baby, ni shikem kono.
Celebrate. na maje dada Brr dada dada Nita bless kina mama na madada Iwewe tu ndiyo don dada Kila kitu mina omba mina pata Miaka mingi mimi ni mengangana Lakini fada ukanipa Mchezo siya pata potea Nikipata mimi sita potea Brr dada dada Father God, do bless now my Jedi. Na God, many send your angels. This was a company. Nikki Lala, when a company. Nikki Lala, jump can win a company. So God, you make me give away. 2020 in my head. I just wanna bless somebody. I just wanna bless my mama. So God, you make me give away. 2020 in my head. I just wanna give
DJ Lighter.
Umadampo adampo, kiuno ni kikaruchi Anashepu mwendo katembo, rangi shingo tausi
Ata kudanganya mkiwa nani, akuite bebe Umenereva ope ganji, kia kubebe Akitoka pochi vipodosi, na kwenye simu piga anti Adi minashino minambadi
Pasevu mumewe Jinga wa benki na yule mwingine Fala wa Burundi Anapiga mwingine Echemuna naona mwingine Chizi wa nyumba
Atafanyu nataka Kama makanga na weo napanda
Wana mke wa iPhone
Anasifa marino mideko na tabia za kuvutia
Kila mtu anapata yake paswa Maneno matamu sifa za uongo kusisitiza Mwana ume wifi Kifuwa John Rambo Mwa mwa kila mtu anapata yake paswa Umejari la dampo Mke wifi Uli wakumiza he komando Teke atakujali unaumia Umemweka nani kama godoro Uyo mwana ume wifi Anavakula kama kangaro Kumbe anachiti on your back Apopaka simu ya kwenye mtandao Anashinda online kutafuta kanungo Kanungo, kanungo Mademu wa kanungo Kanungo, kanungo Oh Anapokea simu yuna wasiwasi Mini wa simu vingi pasuwadi
Mavidero vya China
Akipita konki Mwanaume tumuwa genoti Ananyole ya kukopa Amara shika vera Na hizo nguo zake za mchumba Waze wana mwagia hela
Kiyo na vile amevimba Kufuwa take kama anatona
Mwana wifi
Anakamua
Nimetulia Nairobi mpaka Bagamoyo Anataka kunichumbia Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa Tena nalindwa na pendwa yule siwa kuficha Picha kule kule patapata tabu sana Macho mele mele ananipenda sana Hakuna pingamizi kwetu Hakuna marama ukukwetu Hatuna maneno kukwetu Tunapenda na kikwetu Akata moyo kangu nijipe Nijipe Ukinipenda sana nijipe Nijipe Akata moyo kangu nijipe Nijipe Ukinipenda sana nijipe
Oh na na na
Nijipe
Mimweza kuna wezaka kupenda sikatai Kweli Don't shazama usinipige kipapai Mia pokuwa kwa shabonga moya usiurahai Kwali Don't shakwama unachotaka sikatai Najua bado amini Hayao yamekuwa Acha siamini Si hakuna pingamizi kwetu Hakuna madrama uku kwetu Hatuna maneno uku kwetu Tunapenda na kivyetu
Akata moyo kangu nijipe
Na na na
Nijipe Ukinipenda sana nijipe Nijipe Akata moyo kangu nijipe Nijipe Ukinipenda sana nijipe Nijipe
Download DJ Lighter Mixes on www.djlighter.com
djlighter.co.ke.
Giving me Samantha J. Thank you, Jehovah. Baby, come, baby, come, baby, come, roll in my Lambo. Baby, come, baby, come, baby, come, baby, come, roll to my lingo. I'm gonna hold you tight, oh. I'm gonna hold you tight. Baby, let me hold you tight, oh. Let me hold you tight. I'm not gonna let you go.
Time, boy, ain't no rush. Yeah, I want my need desire. Feel the light talking between us, boy. Come, we start a fire. Yeah, I feel hold on tight, boy. Hold on tight. Love's a journey, enjoy the ride. Take me anywhere you like. Promise you will treat me right. Yeah. I'm gonna hold you tight.
Hold me tight.
I'm gonna hold you tight.
Hold me tight.
Baby, let me hold you tight.
Hold me tight.
Let me hold you tight.
Hold me.
I'm not gonna let you go. I'm not gonna let you go.
Don't you go.
I'm not gonna let you go.
Yeah.
I won't let you go.
Yeah.
see. You're the most beautiful girl I've ever seen. Flow with emotion, where you wanna be, I'll be by your side. Across every ocean, the seven seas. You're the most beautiful girl I've ever seen. Yes, you are. Yes, you are.
Just the way you are, it's alright, okay. I love you just the way you are.
It's alright,
okay.
I love it just the way you love it just the way
you are. You don't have to worry. You don't have to be afraid. Even though we hurting, we will work it out.
You say the energy, baby. You walk in my fantasy, baby. That could make what Tennessee, baby. Baby.
With a little bit of love, me and you gon' be fine.
Don't move.
Doesn't matter the force or fight, you and me will be alright.
Forget the rest. Juu yako niko ready to kupos. Nataka ni kuone kano yangu ukidos daily, daily, yeah. Nimeenda loko ya ni crazy, yeah. Ah, daily, yeah. Nimeenda loko ya ni crazy, yeah. For you, napenda yako waistline. Zikipepeta kwenye frontline. Napenda yako waistline. Zikipepeta kwenye frontline. Bila natingicho you are behind, yeah, yeah. You are hips don't lie, yeah. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, den, den, de. Den, den, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, den, den, de. Den, den, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, den, den, de. Den, den, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, shake your body, shake your body, shake your body, dance.
Free bum bum, free bum bum tea. Free bum bum, free bum bum tea. Free bum bum, free bum bum tea. Free bum bum, free bum bum tea.
I go give you banana,
banana,
sweet banana,
banana.
I go give you banana,
banana,
sweet banana,
banana.
The love has no divert. You are my flower, let me come with the face. Love is so diverse. Baby, when you moto, let me come with the vest. She's on fire. She on fire.
tingisha you are behind. Yeah, yeah. You are if don't lie. Yeah. Bila na tingisha you are behind. You are behind. I don't lie, lie, lie. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, dan, dan, de. Dan, dan, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, dan, dan, de. Dan, dan, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, dan, dan, de. Dan, dan, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, shake your body, shake your body, shake your body, day. Ayo ni manzele, wet, wet, wet. And right about now, na chill, na the king of the street himself. The hot club master, DJ Lighter.
It's a world pandemic. Ah, it's a world pandemic. Kame shika hadi wengi tumepanic. Ah, wengi tumepanic.
Social distance chesa mbale.
Kama kuwasha sanitize nare. Wapenda na quarantine one time. Kaki ndani ndani kisha washe nare.
I need a sanitizer. Nipe sanitizer.
Na 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 na. Na 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 na. I need a sanitizer.
Get it real.
Keep a sanitizer.
Coronavirus.
Nah, 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 nah.
Coronavirus.
Nah, 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 nah.
Ya kijani round ingine saya kuku. Kabla ijafika usiku. Corona iko huku na huku. Designer dikipofu itabidi ameiona. Niko na swali nkulize daktari Rona. Corona ushikaga watu wanachoma. Nasikia corona kikushika tuwezi pona. Vaccine blanda bado japatikana. Vaccine blanda labda mikono kunawa na chunga moro sinakumbuka kuna awa. Ukiregezo chelewe simtapatana. Usiku siku mandugu wako na marungu. Marungu rungu kupijwe na baki nduru.
Natanga sanitizer.
Anita sanitizer.
Get it real.
Get it real.
Coca figure will drive you crazy. She wind her waist. Drop to a girl behind for days. She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She wind her waist. Drop to a girl behind for days. You know you gotta. 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 You gotta. You know you gotta. You know you gotta.
We jamming, Brokoto. Style na piga yanki yoto do. Dani, msokoto. Ime kawuka kama kokoto.
The way you tip on your toe, baby. Na una kakisonga all night. La baka mina wenga pambala. You carry all the things that me like.
The way you tip on your toe, baby. Na una kakitamba all night. La baka mina wenga pambala. Pambala.
She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She wind her waist. Drop to a girl behind for days.
She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She wind her waist. Drop to a girl behind for days.
You know you gotta. 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 You know you gotta.
Macho yanaita. Ifuwa chuchu sasita. Mama sita. Can I be your mister? Chumepikwa ukaiva. Oh, usi change position. Ya body full of perfection. Tulo na nyonga you got me wanting. Bend down, bend down, bend down.
You know you gotta. You know you gotta.
brother mimi na toto vipele wananiita kucha nipo mjini hivi tunavongea ndo nimeshuka.
Oh yeah, nakukumbuka sana mwana we mbaya, ukutuma picha za mwaka jana. Anyway, program vipi, nipe ratiba, najua una mahela lafu pochi ndo limeshiba.
Usiwaze sipo chenchi maji kuja maji kubwa, nachohitaji kuonyeshwa mitaa kusucha pa hapa Baresa haswa, nachohitaji ni ma intro za madada kadhaa.
Okay sawa, niambie wena gani awe vipi, kabila gani, wa dini au wa street, matiti madogo au chuchu tikiti, wadogo wadogo au wakalio la plastiki.
Digida 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 digi 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 digida 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 digi digi digi.
Nataka demu mwenye digida, uliza digida, kipata digida, unawa digida.
Auna pesa kampa digida, utawa digida, hautamaliza wako wengi wakudigida.
Nipe reporti za wadigo nasikia na mzigo kanda moko ndembo ndembo na mapigo. Zile shanga zinikonyeze ntazubani kizesabu, nishindo la kusema nibaki nikiwa buu.
Unaweza majungu, auna pagana nyungu, ni watamu sane lata kutia kwenye mafungu. Na pesa za mzungu, auna ringia rungu, zile dera za kila wiki, tuachie mungu.
Nasikia razia kaolewa, Sauda kagongewa, Mariamu wazezi pombe na ziachia kisha lewa. Amina sio mchoyo kimomba unapewa, Anita ndo kaposwa mjanje ndo nshashilewa.
Shila unampumbuka, sahi ya mesha kuo, neza kula ukasaza au kashindwa kupakua. Rukia lirukia miti, sahi ya na watoto wili, lakini meza mpitia, wanaka mesafiri.
Digida, 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 digi, 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 digida, 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 digi, digi, digi. Nataka demu mwenye digida, uliza digida, kipasa digida, unawa digida.
Auna pesa kampa digida,
DJ Lighter, Lighter them, Lighter them.
Hata kama penzi maji ya mchungi, koko nimetulia, mwenza kwa pressure speedy na nizidi, baby nisipo kuona.
Girl you know your sweet chocolate, sugar in my tea. Anytime you want it, girl you cookie, put it on me. Girl you know your sweet chocolate, sugar in my tea. Anytime you want it, girl you cookie, put it on me.
Oh na 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 na.
Kupata mtoto basi wewe wanani, niambie wanani, wanani kama sio wangu tu.
Beste yako ni heta, naona tutaki ni mtiaji, itabidi umtiezi maheta. Mwatafuta kashi mashindano, umanzi ni mhandi anaka kuitwa miano. Mchore, mwambia potele, mwambie na kupenda itabidi ya zoe. We ni mrembo na kutamani, usikia wivu lipenda mse wa kitami.
Nobody can never take your place, you know it's not gonna happen, cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me, baby just tell me you got me, and I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wawakilisha tu, hata wafanyeje uko stuck like glue.
Ooh, umeshinda loto, kunipata toto.
Basi wewe wanani,
macho wangu tu.
Toto si toto ni rojo rojo, apple of my eye na kuuma kimangoto. Aliyekuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi sako wakupati putheri na mongo. Mtoto ni mkia na metoka Busia. Kuitaka posho mil, mwana wefe nita kushikia. Ngupelekea Murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Yataki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja minta tekwa na mazonko. Kwa koni merilax nyata staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose no tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi nya warastu naifunga kima moto.
Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani kama sio wangu tu. Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani kama sio wangu.
Skiza, skiza, haters wanasema mteme njo upenye. Na wajibu ini mbali undwa heaven. Usiseme siku sema watasema. Watachoka na watachana mapema. Kwa offender ntakwa the defender. Bulletproof tutabai pia na mandenga. Alejandro sita inyonya kama nectar. Daimarinate na tomato sauce ya peptan.
Wanani, niambie wanani. Wanani kama sio wangu. Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani kama sio wangu tu.
Toto si toto, ulala. Nimeshinda loto, ulala. Figa moto, ulala. Baby, baby.
Toto si toto, ulala.